nilikuwa nimechoka rohoni, nikatembea gizani, nikakosa hata sauti moyoni. Nikauliza niko wapi, nikaanguka chini nikalia, machozi yangu yakakuja, wewe ukaigeuza kuwa maombi. Nishike mkono wako Baba, nisianguke tena, niongoze, machozi haya uyabadilishe yawe ushuhuda wa rehema zako. Nishike mkono wako Baba, nisitembee peke yangu tena, nikilia unanisikia, nitaimba. Wakasema huyo hatafika popote, lakini uliinua jina langu, ukanificha kwenye upendo wako, nikajifunza kukusubiri hata kama moyo unaniuma. Kila shaka niliyobeba, ulinijibu kwa amani moyoni. Nishike